couli lamba ni tamli. There's a problem. What in a night up I we play the game. Come me one di kemu katavo. Love you onji teke mubutavo. E wange wafuka lugero. Yeah, I got no time in a yo. Let's take a date and put it up yo. One if you can zone for ganichiro. Wala is a safe net law. We're going one need a vide means a young on your la. See a jisa. Nafuna baby na mala. Nafuka na mtamivu. Kulomu kwa nuguo na hunga. Kusi wala baby. Tambula ntagala na gana. Wanefuka. Mtima kwange wagwe disa. Sikwe jisa. Wamponya vile vya ita. Wanefuka. Mtima kwange wagwe disa. Sikwe jisa. Wamponya vile vya ita. Ponye nkalamata. Poli rwendo rwa mazimfe nyonta. Poli chitangala. Love you, ya kiranga tawasa. Jila la iti mponye zikisa. Poli omoti gwenjo yokulava. Poli la ate wasioka. Poli malaika teba na wakulava. Sawaluka wate utawichangi. Jowa joyu tawari wako sanze. Iba mugumu kululonga nize. Ooh baby, you know gola. Wanefuka. Mtima kwange wakwe disa. Sikwe jisa. Wamponya vile vya ita. Wanefuka. Mtima kwange wakwe disa. Sikwe jisa. Wamponya vile vya ita. Love is a karma, baby, you're right to arrest me. Maybe best you don't see my love in your eye. Nafuka na mtamivu. Kulo mkono kuona unga. Kusiri wala baby. Tambula ntagala na gana. Ulila je wasioka. Uli malaika teba na wakulaba. Sawaluka wate utawichangi. Chewa joyu tawari wago sanze. Iba mugumu kululonga nize. Ooh baby, you know go like. Wonderful.